so kwa me google Tomota, tomota, ye katonda wo ono mwe kwa te 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 Move on, move on Move on, move on Move on, move on Eyo moka maya dodo sayo
Everybody got to move on Tatuka pakule ka never give up on Itu twali twakatandi katebyali byangu naye love Obulungi bweje bututuusizza Tewali balaba naye kati balabe banji Kyenzijukira mu bulamu obulumi bungi Naye nga tolina mmanya amaanyi bana mangi Kyekitaga mu bulamu nga nesubi byalingi
Sayo